le magazine parlant de l'environnement.
Ndeɗo gulirde lugaji na hawrintina gulirde kewɗe yo gulirde kedde annore ndu humanide lugaji ɗiɓe Diallo nokkuji lolirɗi tropical et semi aride ikrisat nokku annore ndu banggal légume ngaji laddeji e ko nande muɗum ɓerede ɗum ɗunno gollirde demmal e kañe ɗum lugaji dow margal dabaji yo gaɗa imadaraji ley ɓuuri foof lugaji heɓgol jawuji ti allaji ɗi ndemoɓe yimɓe galle kañe mbaltinoɓe hasindini dawol union européenne fuɗɗiri holtingol produitji lolirɗi smart food moƴƴintinaɗi gawri tigaji e ñebbe caggal muɗum yimɓeɓe jeehi to laboratoire lugaji kewɗi ikirisat holti ɗum kulentreji ɗi golleji gati dow muɗum kanko bart ouvri e kañe ɓe wondiɓe horadio ikirisat runde afrique e kañe wuddundu docteur rama jitta tabou memi ɗum haala ti allaji ɗi gollire nde jogui
guiddi ɓamle hitande 72 meɗe gollal e on nokku mite e dabiriji mawɗi ko huncini golleji amen e yarda yeeso ga meɗe tewta fo yimɓe fa hannen tinno faabo amen hono remoɓe yogaɓe anton wala bawɗo fe sodde winne so ndungu helti ɗu a tawan ana tiiɗi sabu wala bawɗo fo ko wallata ɓe e waɗa ɗi golleji hannen meɗe hasigini e yimɓe walloɓe amen sanne sabu ɗen ɗutan lafi amen yalla men heeɓa wadde golle amen no woɗiri sabu on nokku hannen ana faabo jama o andude kulleji kewɗi mene me wowa immade mi tawna remoɓe jaati nokkui to gollata ɗo men ƴewano ɓe gollirta gagga homo fo ana fiiti e gollal ngal hokka waɗa ngal meɗe gollirɗa pelle ko heewi fawta UER e nandal muɗum ga ɓeydu faabotoko amen sanne hono no gouvernement meɗe hasigini e laabi moƴƴine ɗum ana snato saabe hannden mi heɓma yaltana ñamiri amen gollaɗi meɗe hasigini e winde du sanne sa ƴeewi hannden coggu winden hikka ƴenti fa wala seeɗan dinaji duɓ ƴaɓɓiɗi kabaru janggude amen nde mi won kaaki lobbi e jama ko faabata amen huncude torraji hokkude ande kese ɗemi wonde e tewde ɗe meɗe wonde e teɗe dabiri fa hannden
keƴaɗo leydi sed li mali christina kunel yetti sanne ɗiɗo golleji lugaji centre o o ɓeydi wiide union européenne waɗan immadaraji e ley yirwere kabaru demal yalla na huncina hoore keɓal nguure
min ge mi weltiki hannde saabu koɓe hollitile jama o wi rewɓe kamɓe waɗɓe fo fotu e ngal gollal ɗum yo hunde tentere hannde jaati sabu ɗen so ɗum waɗama ɗum natton kowran ɗum waddan jandu le nokkurre amenne ɗum no woɗi jaati feyde kabaru bane adamako gorko e debbo happodire gollal nokku goto menen fedde amenne joɗini malle ana yiiɗi hono ɗi dabiri taƴal sanne saɗa ɗen hunde tentere
keƴaɗo union européenne yetti ɗum imadraji ikrisat sifor icraf world veg il ri iita weltanike ko gulliji mabɓe ne mate e ley lugaji kabaru demal yewera le leydi mali bartu ouvri holti ɗum faaba union européenne fewde huncangol hoore kabaru nguure kaydu yirwere demal
ce centre de recherche
o centre ana nato saabe huncude torraji hewɗi itta ɗo hoore remoɓe fawet tan hono ndemoɓe jardinŋaji nandal muɗum kay yimɓe jogiɓe guese ɗe mawna sanne haajaɓe limde hone baddi leɗɗe lu'oji e nandal muɗum ana faabo ɓe fo e nandal muɗum union européenne yo fedde mawne hannden ko wallata amen le gollal amen ɓeɗe faabo ɓiɓɓe leydi mali ko heewi e ɗi golleji e nandal muɗum gasa ƴeewi hannden le lefol sahin leydi ni yimɓe ko yata million capan tati ana lafa ñamiri ƴewdi yo torra mawɗo hanɗo huncede meɗe taƴe dabiri fo yalla ɗo ana heeɓa haɓede ɗo miɗe tijji hannden fedde entretien centre recherche africaine natton saabe hunjira ɗi torraji nandal muɗum ko heewi soɓe faabama ɗo lawol kalsa e nandal muɗum saabu de le on nokku ɓe won yimɓe tun anduɓe golleji mumen jomiraɓe ande ɓen andi no ɗi torraji huntirte ɓeɗe haɓɓi du ɓe ana wa natede saabe haaɓa weelo won woni leydi meɗen mene miɗe welti fa walla seeɗen hannde
vraiment enthousiaste
jita wiide oɗo centre o na yirwi e ley lugaji ila huncata hoore kabaru demal e ti allaji ɓiliɗi e waktu e ndenagu ñamduji ley mali ɗum ene timta yewtere meɗen dow hawalu lollirde pallonde l' environnement mo heɓan en mahamman baba kunta gonnoɗo to samanko toon o jarma heɗadi on jii yontere warawre
le magazine parlant de l'environnement.